datimsafi.com.
Kitu cha arusha ila kinatoka moshi kikinukisha ndani hakitoshi tamani kunivuta ili tuwe wote nitakushika mana misi chose Mary Jane I'm sweetie, sweetie Mary Jane I'm pretty, pretty
when me light it up me make him say cologne
Bond is true a la 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 la
say yo oh oh
Au kama ujajua Hako kasmel tu Napo nagadevi mafua Wa Napo kupo kuchua Napo kweka kwa lips Na washa unanichukua Latha yako kabambe Melijeni soka makoka na gambe Nyonga nyonga shika pepa uilambe Steam ni lada vibe Monday to Monday Mambo ni kwa ushaidi I wish wajue jinsi navo kufaidi I see your Christmas tu mpaka hidi Nachoma kitu na kula kigaidi
Nenda kuinyonga hivyo Alafu naiwasha Napenda kuinyonga hivyo Alafu naiwasha Me I need the light I think I need it Me need the happy path I think I need it Me need the happy path Kanduke, ukienda nivuta chooni kijite Nitakupanda mpaka kichoni Kibirite, kikiwasha uwezi kukuna ni mtite Yeah, yeah Kuna wengine wana nivuti ya steam Na wengine nisha wati ya wazim Na ili unipata lazima wena mwalimana So mjezo, kuwiti mbise Mary Jane, I'm sweetie, sweetie Mary Jane, I'm pretty, pretty
When me light it up, set it up, feed it up
Bond is true, la 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 la
Say